day. Sunny, sunny day. Okulia ku camera kawele day.
Every friend, oh nani.
Okulia ku camera kawele day.
Sunny, sunny day.
Okulia ku camera
kawele day. Sunny, sunny day. Okubanga mukama bimpade. Sunny, sunny day. Okulia ku camera kawele day. Zani, zani ye, okubanga mukama bimpade. Zani, zani de, okulia ku kamera kabobede. Mukama bimpade, enze jazi gude. Ebyali bikutabudde bitadde, kati no sembede. Baheta batide, balaba bali mukutya kubanga simbude. Naye nzani, nzani gwe bapima kumi nzani. Asole yasibiriranga pani, pani ne muwogo we chinzali. Nzali, zani, zani ye. Kubanga mukama bimpade, zani, zani de. Okulia ku kamera kabobede, zani, zani ye. Okubanga mukama bimpade, zani, zani de. Okulia ku kamera kabobede.
Nofadi mbanda bakunga nkula, nofadi mbanda bakunga ntuba. Ito yutupo wanyikira kola, ya bitanu wande oja kuba kuba.
Bise sande, timande deya, nga pele na wamba kunia. Nawe, no muda yekiwa, chimanye luli walumu nga kuwa.
Demo fino, wenyingile chidongo nga bepima. Wentandike chibali nga bezina. Wenkonko na mbeda nga mandule. Wentambula bagamba babu.
Na ye zani, zani ye. Okubanga mukama bimpade. Zani, zani ye. Okulia ku kamera kabobede. Zani, zani ye. Okubanga mukama bimpade. Zani, zani ye. Okulia ku kamera kabobede.
Sani, sani ye. Okubanga mukama bimpade. Sani, sani de. Okulia ku kamera kabobede. Sani ye. Okubanga mukama bimpade.
Sani, sani ye.
Okulia ku kamera kabobede.
Mukama bimpade, enze jazi gude. Yari bikutabudde bitadde, kati no sembebe, baheta batide. Balaba bali mukutya kubanga simbude.
Naye nzani, nzani gwe bapima kumi nzani. Asole yasibiriranga pani, pani ne muwogo we chinzali. Nzali,
nzani, nzani ye. Okubanga mukama bimpade. Nzani, nzani de. Okulia ku kamera kabobede. Nzani, nzani ye. Okubanga mukama bimpade. Sani, sani de. Okulia ku kamera kabobede.